kwakungazi tuyimiselene ngawe tungashashushaya amaphiko othandweni tumuntu wakungazi tuhleleni ngawe uzothi uthathe iy'ndawo zakho wena uyaphuma uyahamba usabuye uzufike emnyango tungavinjiwe
Daily.